studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumare sappo e jeegon lewru mars jena yambe sokirdo studio tamani miden tawayle maison de la presse do bomo ko do jottino no do kabaruji du yumor waygal konko momadi keta wonto boggi jamto to sikira bon competitive wiidi jon suudube don roobele yimbele mudum en gonno gollodi le usine mob noddata ikoma fa hande be gonde wadde halaji kewle nokko kanko ministre kumino kabaru golleji le leedi mali do hollitiwdi be tottam hakkeji mabbe di be do roobele kollitiwdi dum wana gonga ko yata yimbele teme toto e sappo e toto kany en jale leedi mali di tawbe nyaw mobe noddata nyaw cewde hollitan wet chapande jettom en nayobe ka fulitan wet yo nyaw o jati non wattu jono dido kabaru ju suudu ni do challal le leedi meden di kanyu hokki don yimbe no humni be kabar hakkeji to manta en leedi meden di be bibbe be kaaja wattu jono yimbe la sapper pompier be ngatta koyde muden no dido golleji ngori sakirab di wonon sembe kabaruji di min jogino do betande di bismillah modon e hedade fa handen kambe joppitaabe le fedde deb noddata ikko ma don usine uduno leedi meden di be gonde wadde halaji kewde le nokko ministre kumni do kabar golleji leedi meden di dum on alal bar jabbe non do litiwdo ko yaati yimbe teme nayo kanyen totta hakkeji muude nyalaw mo hando kedama konko no dirtedo jarara ki talaw ko mo sifido hen do foccitango Ousmane Diko
certain doléances
golobe ndibabe batte wayde kebal be adana mu en yo teme nay chapan tato e didon be men jogi talki muudu be fa fu tottama hakkeji mu en chapan jeego nay yaltambe hor mum e golle be du fu tottama ko kandi ko teme dido e chapan joyi en tato golobe wattu le talki di men jogi di horebe golobe dokki men fu kewti hakkeji mu en golloɓe keɓali junnede duuɓi fowtere le mabɓe yo noga e jeegon tan goni ɓe keɓali fay hunde fewde état camin muɗum ministre golle leydi meɗen ɓami dabareji noga e jeegon ɓe ka fu ɓe keɓali noon fay hunde dokkama ko yaata million temedɗi e sappo e joyyi e ujunaji capanɗe nayyi e tati e temere jeɗɗi fa e capanɗe jeegon e ɓuuɗi jeenayyi ɓe fu ɓe joɓama seɓe guuraji ronnoɓe ɓe
dokkama
kaɗo haala ko ministre o haali ñalawma hande o ko ɗum wonde waddude haalaji kewɗi bangal roɓele ɓe worɓele muɗen gollanole fedde ikkoma nde ɓe kollitiwde milliard uji jetti ɓe ndewata laamu o fa hande wala fuu koɓe dokkali hen caggal ko oɗo usine sottono hitande 2005 kanko noddirteɗo madame Touré juggal ɓurɗani tirede Mama Cissé o hollitiwde ko ministre o haali ñalawma hande o ko ɗum wembimo sanne wala fuu koɓe paame ɗiɗo haalaji ɗum watta dusoɓe tanna koyɗe kasen honno golleji mabɓe ɗin gori keɗe komo sifiddo hen fa hande dow faccita Ousmane Diko
ministre o wofi lengol yaltugol télé se waɗa tiyatiri ɗi haalaji warata calɗi amen ɓeyden amen humade tan golloɓe ikoma ana ndewa laamu o milliard ji jetti e million ji temedde nayyi e seeɗa min kam mi hawnomi jaati ko ministre o sendata kedde jobdi e hakke deweteɗo wala fuu ko o andani e oɗo kabaru o darta du faamude yoɓugol hakke yaaɓe fowtere hana haalede se anda fuu a dartan andude kana jomum ribbe e golle se totte hakke mum wona jaaɗo fowtere tottete hakke muɗum anniya politique ko woni wala hen o anniɗo ɗum jogorade no weldima ka min nani min calike
sikiram so gabbirdo bemal ame ande ngal oɗo mbawi nettirde toon miijoji moɗo no noddimi dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗe joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi kabaru ñaw cewɗo ɓe kolliti wiide ko yata yimɓele temedde tato e sappo e tato sikkitaɓe oɗon ñaw kañu en jiya le leydi meɗen ndi yimɓele capanɗe jettom e nayon ɓe ka fu suudu humnino kabaru callal ndu hollitiwde yoɗum gonga eɓe cawi oɗo ñaw le majjon ɓe kollitiwide nokkule ɗo oɗo ñaw yiyaɓe garan ɓe gat ton pese noon ɓe kollitiri wiide keɗemo kanko noddirte docteur Ablaye Guindo o le nduɗo suudu humnino kabaru callal le leydi meɗen ndi o gollata komo sifirdo hen do foccitago Mouhamadou Sama Sekou
hucene hoore so ni tawama nder lewru wotoru hakke yimɓele taton sikitama tawrede ñaw o e kañe so caggal kore goɗinama wiide famɗi fof ɗiɗon kare ana jogui ñaw o hakkika ka andon wiide wakkati joni o oɗo adad o heɓaka nde leydi mali ɗo tafon hakke jañali callal jeenego ni tawraɓe oɗo adad o min piidum dabare fesgol nder ɗiɗo nokkuji ɗi suka e mawɗo fof fesama yalla pati ñaw o heɓa sembe yo jañali callal kadiolo banjagara duwanza yamfulilla ansongo kita commune ɗiɗo ɓo kangaba e kañe commune nayoɓo nder liddi mari do sikitaabe be nawara hakke temede tato e sappo e tato ciagal kore do yibele temede dido e chapande nayo e jenayo chapande jetto e nayo kay tawrama odo nyaw o ka fay goto heddaki hen odo alhal o wudi gila nyande alande denno yontore fuf suni tay kama wudi adad o hewtama nder janyelul cellal dabreji piete iwdu fisugul yaadi famingol jamarande yala kala e mabbe na martina kumpa wudi nyaw o na watana hakilo
walde sagontode dogotorobe wonbe leleedi meden dibe ngadi gidali kasen be mbibe ngaran wadde murtere be kolitiwde wattu jono yoga himmeji mabbe di jewte yalla hono be kan hokkirede kaaki gollirde kebe kanko noddirte do Mamadi Kano kanko ni secrétaire général de do fedde ko mo sifido hen do foccitango Ousmane Niali Bouli
certaines doléances ont eu des
images amen won gadaadi kaako wada do on fandi e document dartata don sini andari dogotoroje mawde malide wonno Gabriel Touré Eponge e dogotoroje didi anan jogi tidallaaji mawdi mi dogotoroje Gabriel Touré nde gollammi golle darugol himbe le machinaaji woni golle an lebbi jeegon joni machine mo min gollirata o moja o seli gollude nyawbe kanbe darede leddi machinaaji ana jogi sukollaaji mum doctorade pointende machine daro himbe o wana mojjido sini nyawbe ngari do amen do ebe kan darede leddi machinaaji be baawa darede kinaabe jalle doctoroje be ngala e wilamu miden martina kumpo himbe fu miden anni wadde murtere golle ka farde amen wadde murtere nde miden darta e lamu o wad imma daraaji dar yalla tidallaaji amen di ana kebene jogalla tottami hakke amen non watta fadu hebene jogala doktoraji gonde le leedi malde fu ngala kaaki gollide lobbe de fu ni tan de ngori lamu o darnaaki hokkude de kaaki gollirde fadde gollire no mojjiri
de leur état de délabre
fedde humnine kabar hakkeji tomante en leedi meden diibe kollitido be kaaja yimbel sapper pompier be ngattale hel koyde muuden le majjum be ngadi kawtal mabbe kenya do bomoko do be kollitido gollidji mabbe be kaaja ben fa yotto police ngabe yimbel juge en be fu gollida kedem kanko noddete de maître Malik Koulibaly o kanko laami hono fedde humnine kabar hakkeji tomante le leedi meden de comme stifido hen do faccitango Mohamadou Samaseku
la CNDH et la nouvelle son mandat était
CNDH o yo gollirde hayre non kabaru mandama ko o jewta adad ko serem be dun witama gordi fa jende kabaru am sadaji mudun fuf huncanama hore guddum fuf be kana wadde sona horgul won ima daraji kewdi illam o wadi ne darabe fa hande dum be juktodi bangal ko warata ko sik wala dum wona fe hunde yafunde ka daranade hakkeji bibbe adama ana serte kulle kewde denno gullide CNDH nde wadan bawde mudun e dido ima daraji lu golle mo yata ciagal faba e martonde gul kumpa dundum woni ko min kuncanta hore yalla deedi malindi na lato leedi kay bondi sanne hakkeji bibbe adama ba dun jati hitande fuf min laldantu assemblée tun tongade amen yalla be do nan jawta do mayre
on débattu en plénière à l'Assemblée nationale
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grabde lulun ne ley kere duuji tobe ko litti wiide koro ciagal ko fulbe ha be memindiri ton ko wattu jono nelabe laamu obbe ana domta le nokko non be ko litti di wiide ka jam e deder hewtaama le nokko ota fen miccite de wiide kenen do bomo ko do won fulbe ngabbe do maajere ko litti be metti mudo no dido golleji ngorri do ngardam faado banamba do be kolliti do wattu jono kawrital waddi ton kenyen do wingal hon tidalaydi be joggito e jande l'école yoga halaydi fundi ko no suka be kewiri li classeji di ko yaata himbe le chapande ndiom humini be kabaru jande l'école ana gonno li o do botu ba hande keddo do banamba do nokku mo non detta voilà idum le lamu banamba be do himbe be bi wattu jono be cialan haddudo no suka mabbe roobe wobbe ton be di do kabaruji be ndukki do wakande mo gonno hokke ton hakkilaji lobbi fedde ONG de no detto stan wonno daranaade do golleji se yurudan gardan faado tesirdo be bi suudu mere wondu tondu le lamu ansongo wattu jeno jogi ton tidallaaji nayri di bangal jawlele le o do nokku be bi dum latiki sababu du so dum donki yobudo no yimbe lo gollobe le mere ngaji gondi ton di kambe lami mere ngaji di be kolliti wiide ila tidallaaji kebi hitande kebi leedi me endi dum latiki sababu du so jamaare wondu tondu yobata usuruuji di kasen secrétaire do carton bete hande kabaruuji me di min jooti on sanne hedaade hejuuji amen ka faande kedde hedaade honno andu do not or is said that you would remit and I would do a salam.